tulipatana bongo Mikocheni kozangu bichi na lopepo wa bahari alinipita kama meli anayumba yumba kidondosa kishenzi oh Mikocheni kamfuata utadhani zombi habari kani bona uko londi jina ni gani akasema zari nkamwambia aje
aje
kamwambia kwangu ni kwake nimshike wapi ndio aje taka moyo wangu we wake watangoja sana wakitania tutachana mimi na yeye tumeshaivana na ichapo siku na mchana yani namaanisha kwamba ndio tushawana
na yeye
san mi tunaye
tushawana